Yalishimikwa One Playo R Section Music alongside Sika Sika The Future
Machine Touch
Hefye Twawa
Ngati ulibe Siba kupende pachano boy Ngati ulibe we Siba kupende pachano boy Loko kamwana kangono Kanga kusonjaka kumamulizo Loko kamwana kangono Kanga kusonjaka kumamulizo Ngati ulibe Siba kupende pachano boy Ngati ulibe we Siba kupende pachano boy Sebenza vintu vao Nishiwa ya mbakukama
Aseme zinine Yeah, yeah Aseme zinine Yeah, 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 yeah
Mwila penda Mwila penda Mwema pela Mwila penda Yeah, yeah
Kwa jala iti ikapasa ya left Sifu niko zima
Kwa jala iti ikapasa ya left Sifu niko zima
Unate ulipe
Yeah. kala ankombini yewe wiuswali pahama isiyo kamba mebo mbele ata mkumunga loki kwenye shinde one chat young star superstar seti patani keiliza isiyo ya it's my new boy Baifandime Nejika taja misale Daliba lagu basale Jimu nagale mumu nyege lusaga Mama na mundi vike musaga
Nejishiko jagale mumu Longu jay, longu jay Katu ya wend Iwe section Alola kilizo I see you
Mishimu